Laging.
Beat killer.
Baby hata tukilala wanze kulala wewe afundo nlale mimi ni kulinde madhara visi kusumbue vijini visirani hata kiwoga na njaa uanze kula wewe afundo nile mimi hata kama sijala ukishiba wewe ndo furaha yangu mimi ya habibi natamani tuendege tukiruka mabawa ya gusana ikibidi penzi tuliwekezege tuweke ukuta wabaya wasitone lahazizi pamoja tusimame dede bega kwa bega situ ambatane tuweke ulinzi penzi lisiwe legelege aiwe aye baba
baby nimekumiss nikutambie hadithi huku ukinikiss mina wewe baby nimekumiss nikutambie hadithi huku ukinikiss mina wewe
nitakupa na mtima nitakupa Kariako Dar es Salaam nzima nitakupa cheo cha baba la baba afu kwenye mwili tajichora chora jina lako
umepewa macho unione mimi tu umepewa sikio unisikie mimi tu umepewa mgongo nibebe mimi tu that's everything I do for you ya habibi natamani tuendege tukiruka mabawa ya gusane ikibidi penzi tuliwekezege tuki ukuta wabaya wasitone lahazizi pamoja tusimame dede bega kwa bega situ ambatane tuweke ulinzi penzi lisiwe legelege aiwe aye baba
baby nimekumiss nikutambie